new sound.
Ben, you mother this.
Ale mama. Nafasi hawapati, wao hawapati. Wakikuliza nani Samia mama lao, mtendaji hodari Samia mama lao, atreni ya mwendo kasi hapa.